benefits that God has brought to us through your ministry. Amen. We at this time would like to show it in a small way by presenting to you a little gift.
Ziko moinu mbale nebyo. Ziko moinu kwambiri mbale nebyo. Ndipo ziko moinu mpingo. Kungoti sindikudziwa zimene zili mkati mwake. Koma ine ndikuyamikira ndi mtima wanga onse. Zonse zimene inu mwatanthauza kwa ine. Ndi zinthu zimene inu mwandichitira ine. Ndipo mukanapanda inu sipakanakhalapo ine. Ngati pakanapanda kukhalapo wina wake kuti azikhulupirira uthenga umene Mulungu amandipatsa ine kuti ndizilalikira. Sipakanakhala chifukwa choti ine ndizilalikira iwo. Pakuyenera kukhala awiri a ife tikugwira ntchito limodzi. Chotero ine ndikuyamikira izi kwambiri. Mpingo wathu nthawi zonse umakhala ndi kwambiri kapena pang'ono pakati pathu pano. Chikhalidwe chosangalatsa. Tsopano pamene ine ndimalowa basi mphindi pang'ono zapitazo. Mchipinda chakumbuyo wina wake anadzandipatsa ine kaphukusi ndipo anati kodi ndingafike pansanjapo ndikudzapereka izi kwa mbale Neville oyamikira kumverera kwanga kwa iye ndi chiyanjano cha mpingo uno ndi chimene iye watanthauza kwa ife chaka chino ngati mbusa mu zaka zimene zadutsazi ndi ziyembekezo ndi mapemphero kuti iye apitiriza kukhala mbusa wathu kudutsa zaka zambiri zimene zikubwerazi chikole kuchokera kwa mpingo ndi ine mbale Neville.
Thank you very much, all of you. God bless you. I truly appreciate the kind things and the helpfulness that has been toward me from each and every one in the congregation. And I truly this morning feel deep down in my soul that every last one of us are deeply grateful to Brother Branham for what he has meant to us in his ministry. And may God prosper him and bless him as he goes on for the Lord this year. It's my earnest prayer. Thank you.
Ana ngono, chabwino. Ine ndikuganiza ana tsopano akuyenera kuti azipita kuzao, zipinda zao. Ndipo tsopano kumukirani. Mukakhale atsika na ang'ono ndi anyamata abwino kwenikweni uko mchipinda mmawa uno. Pakuti ukatha msonkhano, ine ndikuganiza zikuoneka ngati pali china chake chimene chatsalira kwa inu zoti tikuchitireni. Tsopano kwa akulu-akulu, pamene inu mukuona chathu, chiwerengero chathu cha achinyamata ndi chokulirapo. Ife tikudikirira mwachidwi mpaka nthawi imene ife tidzakhale ndi tchalichi chatsopano. Mene ife tidzalekanitse makalasi amenewo. Mulongo wathu Arnold ndi Tudy ali ndi mkono odzadza. Osati dzanja lodzadza, koma mkono odzadza. Ndipo mtsikana wanga wang'ono amanduza ine. Iye anati, adadi, zimakhala zovuta kwambiri kwa mulongo Arnold. Iye anati, chifukwa iye amayankhula kwa ife muchineneri chimene ife tikhoza kumva. Ndipo kenako mwana wang'ono amakhala kupanga china chake. Ndipo iye amayenera kuyimikira kaye ndi kukawakonza iwo. Inu mwaona. Chotero izo zimakhala zovutirapo pa mkazi mmodzi uyu. Kuti akhale ndi kalasi yonse iyi. Chotero ife tikumuyamikira iye ndi chake chimvano chake chabwino omapanga chimene iye angathe mu nthawi ino yosowa. Ambuye amudalitse iye. Tsopano ife tikuyembekezera tsiku lina posakhalitsapa. Ambuye akalola kuti tidzakhala ndi kachisi wamkulu wabwino mene ife tidzakhale ndi mitundu yonse ya zipinda za Sunday School. Za makalasi. Cha ana ang'ono, chokhala ndi chojambulirapo cha nsalu. Ndikudzachika icho kuguwa pamwamba chonchi. Kwa amakanda, kwa galasi lalikulu, mene na mwino ophunzitsidwa azidzakhala kumeneko kuti azikasamalira ana onse. Sikumadzakhala zosokoneza misonkhano nkomwe. Kuyendayenda kapena kuthamangathamanga pozungulira. Ana ang'ono awa samatopa. Ndipo iwo samamvetsa. Iwo amayenera kuwamvetsa iwo. Iwo samatha kuti mvetsa ife. Ndipo chotero, ndiye malo amene chilichonse, chingadzakhale basi mwanjira imene ine ndikukhulupirira, Ambuye angafunire kuti ife tizichitira. Ife sitidzakhala amanyado, koma tchalichi chabwino. Ife tikuyembekezera zimenezo. Tsopano kwa mbale Neville ndi ine mwini. Ine ndangopezapo lingaliro, awa ndi masuti azovala. Ine sindikudziwa, mbale Neville. Ine ndikuganiza ndi choncho. Ine sindilotsimikiza chifukwa iyo ikuoneka ngati bokosi la suti kwa ine. Kodi inu simukumverera chimodzi-modzi za izo? Ndipo izo mwina mwake ndisuti kapena zikoti. Ndipo ine, ziwiri zonsezo zikuoneka chimodzi-modzi. Ndotero, izo zikuonetsera kuti palibe kulemekeza munthu apa. Ndipo chotero, ine ndili ndi chikoti. Ndipo ine ndikudziwa kuti iwo, icho si chikoti. Ndotero, icho, inu muli nacho china, nanunso. Ndotero, iyo ikuyenera kukhala suti. Ndipo ndizo basi, ife tikungoyamikira izi mochuluka kwambiri. Ndipo ine, ndikutsimikiza kuti ngati azibusa, abusa, mawu akuti pasta, amatanthauza mbusa, iye amene amalisha nkhosa. Ine ndikutsimikiza kuti ife tiloyamikira kwa inu, wina aliyense wa inu. Chifukwa icho, tinali, icho chinali chifundo chanu ndi malingaliro ndi ndalama. Zimene zapangitsa kuti mphatso izi zipezeke kwa ife mmawa uno. Ndipo kudzera mu chisomo cha Mulungu, ife tikudzipereka tokha kuti tikhala mbusa wanu, kuti tizichita chilichonse chimene ife tingathe kuti tikutsogolereni inu mu njira yolondola. Mwina mwake nthawi zina, momwe ife timayankhulira ndi zinthu, izo zikhoza kukhala zovuta kuti muzimvetse. Koma ife timangochita izo ngati anamulondola, kuyesetsa kuti tikulondolereni inu kumalo amenewo, kuti muchiukitsiro inu mudzatiyamikire ife mochuluka pamenepo. Pakuti ife sitinaziganizire ife eni kuchita kudzipangitsa pamene ife tikuyankhula kwa inu, osati malingaliro athu, koma timayesetsa kuchita basi mmene mzimu woyera ungatitsogolere ife kuti tichitire. Ndipo kwakhala kuli kuyesetsa kwathu, ndipo ife tikuyesetsabe kuti tichite chinthu chomwecho uko mkulondola, abusa ndi ine mwini. Ndife oyamikira kuona kuwala kwa dzuwa. Doc, mbale wanga, amangonena kuti iye anatumiza mau kwa mbale Frank Weber, Florida, anati, si iweweka amene angatuluke pa Christmas, ndi kumacha pa galasi la galimoto yake, atavala malaya amikono ake. Iye, anali akuchita chinthu chomwecho, kukufunda kwambiri. Chabwino, inu mukudziwa, Florida amatopa ndi kuwala kwa dzuwa. Lima yangana ku Florida nthawi zonse. Totero hilo likuyenera kutulukikira ku Indiana. Ndikuona mmene chilichonse chikuyendera kuno. Kodi inu simukuganiza chomwecho? Totero, ndife okondwa kuti ilo ladzatichezetsa ife kwa pafupi-fupi mphindi pang'ono mmawa uno. Koma pamwamba pa zinthu zonse, ife ndiwothokoza chifukwa cha kuwala kwa mwana wa Mulungu, kumene kumatipatsa ife kuwalira kwa chisangalalo cha muyaya. Ine ndikudabwa ngati mnyamata wang'onoyo amene akulowa kumene angafune kuti akakhale ndi makolo ake kapena kuli kalasi ya Sunday School kumbuyoko. Mnyamata wang'ono, ngati iwe ukufuna kuti upite kumbuyoko, mbale Taylor, kodi inu mungamutsogolere mnyamatayo kukalasi ndi zabwino. Nthawi zina iwo amakonda kukhala paokha, mukudziwa, iwo amachita zinthu zofanana zimene iwo amakonda kumakambirana. Ndipo izo zimangokhala chomwecho basi. Tsikana wang'ono wa usinku wa zaka 12, monga ine ndakhala ndi kunenera kawiri-kawiri, ngati inu mumuona wang'ono wa 8, 9, usinku wa zaka 10, akumangoyenda ndi agogo akazi nthawi zonse, pali china chake cholakwika, mukuona. Pamenepo pali china chake cholakwika, chifukwa pali kusiyana kwakukulu mu usinkhu wawo. Inu mukhoza kuganizira kuti agogowo pali ndi thumba la maswiti pena pake, limene iye akhoza kupisamo dzanja lake. Ndipo mulongo wang'onoyo amakhala maso akulu awo, amangoyang'ana thumba la maswitiro. Chifukwa mwawamba, iwo sangakhale ndi zinthu zoti azikambirana, alibe kalikonse koma basi, iye akhoza mango musewetsa iye ndi kumulera iye, koma umo ndi mmene izo zimakhalira. Ndipo ndife okondwa kuti izo zili mwanjira imeneyo. Ndiyeno, ine ndikunena zimene ine ndinanenapo nthawi ina, ndikulalikira za mwana wankhosa ndi nkunda, inu mwaona. Izo zimakhala ndi zinthu zofanana. Izo zikhoza kumakambirana zinthu. A Masonic Lodge, iwo amakhala ndi zinthu zoti akhoza kumakambirana. Abale a Mason's Lodge, abale a Old Fellows Lodge, Arch German, amakhala nazo zinthu zoti azikambirana ku German za kwawo. Pamene Arch German akumana wina ndi mzake kumeneko, wina akangobwera kumene kuchokera kwawo. Aku Italy amakhala ndi zinthu zoti azikambirana. Ndipo a Kristu amakhala ndi zinthu zoti azikambirana. Chifukwa chake ife timasonkhana malo ngati ano, malo a mwamba mwa Kristu Yesu. Chifukwa ife ndi nzika za dziko limodzi. Ife ndi amwenda njira ndi alendo kuno ku dziko lino. Totero ife timakonda kusonkhana pamodzi pa mmawa wa sabata uwu ndi nthawi za msonkhano wa pemphero. Kusonkhana tokha pamodzi chifukwa timakhala ndi zinthu zofanana. Ife timakonda kukambirana zofanana, zinthu zofanana, zimene ife timazikonda, Ambuye, zochita zake, wina wake mumtima mwawo mukutentha china chake, Ambuye anawachiritsa iwo, ndipo amangofuna kuti akazinene okha kumeneko. Mwaona chimene Ambuye achita? Wina wake analandira mdalitso waukulu, ndipo amangofuna kuti apite kuchalichi, kukakhala pa chiyanjano cha madalitso awa, ndi wina wakenso, mwaona, chifukwa chake ife timakhala ndi zinthu zofanana. Zikuoneka kwa ine kuti zowulutsira mauzi zili bwino mutchalichi m'mawa uno. Izo zikuoneka kwa ine, ine sindikudziwa, mukumakhala kubwelera kwa mawu koteroko muno. Koma ndine okondwa kwambiri. Chifukwa cha zotsatira za chitsitsimutso cha sabata lata, mukuona, icho sichinangopereka kukondoweza kuno, koma kozungulira maiko osiyana-siyana. Ife tamva kuchokera kumeneko kuti Ambuye anali wabwino. Tsopano ndikuotcha milatho yakale, kukonza zinthu. Ndikukalowa mwa Ambuye, kukonzekera kulandira madalitso. Ngati nthawi yaing'ono iyo inachita zimenezo, zikanakhala bwanji ngati ife tikanangomapitirira, mukuona. Chotero, tiyeni icho chisafe, tizingopitirira kutsanulira zida zochuluka nthawi zonse, mpaka zisonyezo zautsi zionekere kuzungulira pa dziko kuti Yesu Khristu ali moyo. Ndipo pali moto umene ukuyaka mmitima mwathu. Ine nditatha kupanga kudzipereka kwatsopano kwa ine mwini ndi mkazi wanga ndi zina zotero, ife taona kuti zinthu zasintha kwathu. Ndipo sitilinso amanjenje monga mmene ife timakhalira, osakhazikika ndi olumpha, ife kumalephera kuti tichite ichi, ndipo ife kumalephera kuti tichite icho. Ife tikungofika pa izo mwaka chete-chete basi, ndipo tikupanga zochuluka. Chotero tsopano, pakubwera chaka cha tsopano, ndipo ife sitimakhulupirira mukutsegula masamba atsopano. Ife timangokhulupirira mukuotcha akale. Chotero, mungodzipatulira nokha kwa Mulungu kudutsa mu chaka chikubwerachi. Ife sitikudziwa chimene Ambuye ati atichitire ife. Koma ndife othokoza chifukwa cha aliyense wa inu. Ndine othokoza kwambiri kwa Mulungu chifukwa cha membala aliyense wa thupi la Khristu konse konse. Ndi magawo osiyana-siyana a zikhulupiriro, zilibe kanthu momwe iwo angamatsutsane ndi ine, ndine oyamikirabe kuti wina wake, ngakhale ngati ine nditaganiza kuti iwo akulakwitsa pang'ono mulemba, komabe akuyesetsa kuima motsimikiza ndi chimene iwo akuchikhulupirira. Ine ndithudi ndiwololera kupirira ndi abale amenewo. Ndipo iwo kumapirira ndi ine muzolakwitsa zanga ndi zinthu. Chifukwa palibepo wa ife amene ali wangwiro. Koma muthenga madzulo ena, pamene ine ndinayankhula za Mulungu akudzilekanitsa iye mwini pa Pentecost, pa mphambano ya nthawi, kapena pa msonkhano, pamene pankayenera kupangidwa chiganizo, ndi mtundu wanji wa mpingo, kumene mpingo wa Chikhristu watsopano uwu ungadzakhale, ndicho chimene msonkhano umapangidwira. Ndipo ife tikupeza kuti mu buku la machitidwe mutu wathu, ife tikupeza mtundu wa mpingo umene unaganiziridwa. Mtundu wanji wa mpingo, mpingo ungadzakhale otani, mpingo uzidzachita chiyani, iwo ukadzalandira Khristu. Ine ndikuzikonda zimenezo, ndipo moona mtima ndikulimbanira mpingo umenewo, umene unakhazikitsidwa kwayamba pa tsiku la Pentekoste. Tsopano, iwo unali osamvetsetseka nthawi imeneyo, iwo ndi osamvetsetseka pano, ndipo iwo udzatero. Bola ngati pali tchimo pa dziko lapansi ndi nkhondo yoti imenyedwe, izo zidzakhala zosamvetsetseka kwa adani athu. Komabe ndi zinthu zofunikira za Mulungu zimene ife tikulimbanira kuti Mulungu atichitire ife. Tsopano zolengeza, ine ndikuganiza mbale Neville wapanga kale zimenezo. Ndipo pokhala ku nyumba sabata ino kupemphera ndi kufunafuna nkhope ya Ambuye pakuti mchaka chikubwerachi mothandizidwa ndi Mulungu ngati Iye angandithandize ine. Ine ndikufuna ndikanikizire nkhondo yomwa mphamvu kuposa momwe ine ndinayamba ndapangirapo mmoyo wanga onse. Ndipo mwina mwake gawo lalikulu la chaka chino ndikathera ku malo akunja ndi ku Haiti ndi muzisumbu ndi South America ndi Africa ndi Asia ndi India ndi kumtunda mu Scandinavia. Ndipo zonsezo zikuyenera ziganiziridwe sabata ino ngati Ambuye alola. Chotero pamene ine ndimverera kutsogozedwa kuti ndichite chilichonse kapena kuti ndipite kulikonse, Ambuye amandituma ine kuti ndikachite izo. Kenako, ine ndikatsika ndege pa nthaka, ndipo pakaoneka ngati apa pakubwera wina, ndipo akuti, oh, chipembedzo china ichi chachokapo, ichi chinapanga izi, kapena ichi chinalakwitsa, kapena ife sitikanapanga izi, kapena olamulira kuti ife tisakhale ndi msonkhano. Ndiye ine ndimakonda kuimirira, koma ine ndabwera mu dzina la Ambuye. Ndipo ine ndimadziwa kuti ameneyo ndi mdierekezi ndiye. Mwaona? Izo si choncho. Kodi ine ndinalakwitsa? Ine ndatsogozedwa. Kenako, iwe ukoza kuima ndi mapewa ako pa gudumu ndi kumamenya nkhondoyo. Tsopano ife tisanatsegule buku kapena kumufunsa Mulungu kuti atsegule ilo pamene ife tikuwerenga ilo. Ine ndikufuna kunena chifukwa chimene ine ndikubweretsera uthenga uwu kumpingo mmawa uno. Iwo ndi uthenga wanga wa Christmas kwa mpingo. Iwo ndi ngati mzimu woyera ungandithandize ine kuti ndipereke chimene ine ndimakhulupirira za izo. Tsopano zilibe kanthu kuti izo zinalembedwa bwino chotani mu malemba, ndipo ndi mochuluka bwanji mmene munthu amazimvera izo. Iwo akuyenera kudalirabe pa mzimu woyera kuti uzipereke izo kwa anthu. Ndipo izo zikukhala itangota Christmas, pamene inu mwamva nkhani zosiyana-siyana za Christmas ndizo zolengeza ndi zina zotero za mauthenga a Christmas. Uwu ukhala wapadera pang'ono kwa nkhani ya Christmas. Komabe, Mulungu wazika izo pa mtima wanga. Ndipo tsopano, tiye ndiweramitse mitu yathu kamphindi chabe, mukukhalapo kwake ndi mithunzi ya chilungamo chake, kuti tipemphe chifundo.
O God, our blessed Savior and Father,
O Mulungu, mpulumutsi wathu odala ndi Atate, ife tikuyandikira mpando wachifumu wanu wachifundo mu dzina la Ambuye Yesu mwana wanu. Ife modzichepetsa tikudzipereka tokha mmawa uno kuti tipereke kwa inu mapemphero athu ndi kuthokoza kwathu chifukwa cha zonse zimene inu mwatichitira ife. Mu sabata yapitayi makamaka momwe mitima yachitira njala ndipo anthu asala kudya, ndipo mzimu woyera wawadalitsa iwo wachita zinthu zazikulu pakati pathu. Odwala achiritsidwa, ndipo Mulungu wadziwika kuti Iye ali moyo, ndipo Iye amawakonda anthu ake. Ndipo kuti mawu akadalibe woona kwambiri anneneli pamene Iye anayankhula mawu a Ambuye Mulungu, pamene Iye anati, ngati anthu amene ayitanidwa ndi dzina langa adzazisonkhanitsa okha pamodzi ndi kupemphera, ndiye ine ndidzamva kuchokera kumwamba. Mawu amenewo aliona basi monga tsiku limene iwo anayankhulidwa koyamba. Ife tinazipeza izo chomwecho Ambuye. Tsopano tikhulupirireni ife. Ife tikupempherera machimo athu onse, kusakhulupirira kwathu konse komwe kuli tchimo. Ndipo ife tikupemphera Ambuye kuti inu mubwezeretse kwa ife chikhulupiriro chimenecho chimene nthawi ina chinasuntha mpingo woyamba uja. Sitikupempha mabedi amaluwa aofuofu, koma tikungopempha chifundo cha Mulungu ndi kukhalapo kwake ndi madalitso ake kuti azipita nafe. Kaya zikhala mmunda uno kapena munda wakutsidya kwa nyanja, kaya zili pa chisangalalo kapena mabedi aofuofu, kapena kaya ndi kutsogolo kwa nkhondo, zilibe kanthu kumene izo zingakhale. Ambuye chifuniro chanu chochepetsetsa ndicho chikumbo chathu chamapeto kuti tikutumikireni inu. Ingozi panganizo kukhala zomveka kwa ife, o Ambuye, kuti ife tisaponye njirayo. Pakuti ife tikuenda mudziko la ndima ndi lakhungu, pakati pa anthu auchimo akhungu. Chotero, yeretsani njira yathu Atate, ndipo mutitsogolere ife, mmene inu mungathere nkhosa za msipu wanu. Mulole mʼbusa wa nkhosazo, mokoma ndi modzichepetsa, atsogolere anthu ake. Pamene ife tikudikirira kwa inu mmawa uno pa uthenga wa mmawawu. Mulole mzimu woyera uyankhule momveka bwino ku mtima uliwonse. Ndipo mulole ife tigwire chimene mneneliyo ankachiyankhula. Ndipo mmenemo ndiye tikakhale ndi madalitso a ulemerero wa kukhalapo kwa Mulungu kuti tikatsimikizire mawu aliwonse. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu mwana wanu, mpulumutsi wathu.
Amen.
Ine ndiwapempha omvetsera athu mmawa uno, iwo amene ali ndi mabaibulo, ngati iwo angafune kuti awerenge ndi ine malemba, kapena kunditsatira ine pamene ndikuwerenga, ngati inu mungatsegule ku buku la Yesaya, mneneri Yesaya, ndipo mutu wa 7. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge gawo la lemba ili.
In Isaiah the 7th chapter we will begin
mu Yesaya mutu wa 7, ife tiyambira ndizo kambirana za Mulungu ndi Ahazi. Pandime ya 10.
Moreover, the Lord spake again unto
him. Mwe chonso Ambuye anayankhula kenanso kwa Ahazi anati, upemphe iwe chizindikiro cha Ambuye Mulungu wako, uchipemphe icho mwakuya kapena mulitali mmwamba. Koma Ahazi anati, ine sindipempha, komanso sindiwayesa Ambuye.
And he said, "Hear ye, O
ndipo iye anati, mverani inu, o nyumba ya Davide, ndi chinthu chaching'ono kuti inu mutopetse anthu, koma kodi inu mutopetsanso Mulungu wanga? Chomwecho Ambuye mwini adzakupatsani inu chizindikiro. Taonani namwali adzayima, ndipo adzabala mwana wa mwamuna, ndipo mudzamutcha dzina lake Imanueli. Iye azidzadya bata ndi uchi kuti iye adziwe kukana choyipa ndi kusankha chabwino, pakuti mwanayo asanadziwe kukana choyipa kapena kusankha chabwino. Dziko limene iwe ukudana nalo lidzasiyidwa ndi awiri onse, mafumu. Ngati ine ndinganene phunziro kuchokera umu kuti nditengepo mutu, ine ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito mawu akuti chizindikiro chapamwamba.
When we have the darkest night and
pamene ife tili ndi usiku wa ndima kwambiri, ndipo nkumaoneka kuti nthawi zina kumakhala ndima kwambiri mu usiku uwu, mpaka sitimatha kuona manja athu patsogolo pathu. Nthawi imeneyo pamene mphenzi ya mphanda imawala kwambiri, iyo imatumizidwa kwa ife kuti idzationetsere kuti pakhoza kukhala kuwala mu ndima. Iyi inali nthawi ya ulamuliro wa Ahazi, mfumu ya uthakati. Ndipo ngati inu munazindikira, Ambuye sanapereke nkomwe uthengawo kwa Ahazi, koma kwa nyumba ya Davide. Imvani, o nyumba ya Davide, ichi chidzakhala chizindikiro. Chifukwa iwo anali mu nkhondo, abale kumenyana ndi abale, ndipo zinkaoneka kuti linali ola la ndima la maulendo a Israeli ndi umwenda njira wawo. Koma Mulungu analengeza kudzera mwa mneneri chizindikiro cha muyaya.
Now signs are many times people.
Tsopano zizindikiro nthawi zambiri anthu amakhala ndi zizindikiro. Ndipo ife tikukhala mu dziko lodzaza ndi zizindikiro.
Man has tried to achieve certain signs.
Munthu wayesetsa kupeza chizindikiro china. Munthu wayesetsa kudzera mu kafukufuku wake wa sayansi mwakupambana kwake komwe kuti apange chizindikiro chimene chingakhale chapamwamba kapena chikumbutso cha luntha lake cha mmene iye alili wamkulu kapena kuti iyeyo ndi woyambitsa otani. Iye wachita zimenezo kudutsa mzakazi.
For instance, when the marine intelligence saw the world.
Mwachitsanzo pamene luntha la mmadzi la mdziko zaka zina osaposera 100 zapitazo. Ankaganiza kuti iwo anali anzeru kwambiri kuti iwo akanakhoza kupereka kwa dziko chizindikiro cha luso lawo lothyathyalika kuti iwo akanatha kudzimangira okha sitima imene sipakanakhala funde lalikulu mokwanira limene lingadzamize iyo. Ndipo iwo anayitcha sitima iyi Titanic. Iyo inali chikumbutso chosatha kwa dziko kuti luso lalikulu lomanga sitima linali litafika pa ungwiro kuti iwo akanakhoza kuonetsa kwa dziko kuti sitima iyi singamire. Chotero ndi chitetezero chonse pa luntha la omangawo ndi zonena zawo ndi zoyankhula ndi kutsimikizira kwa sayansi kuti sitima iyi singamizidwe. Ndiye pamene zinthuzo ziperekedwa kwa anthu monga choncho, iwo amaoneka kuti amakhala otsimikizika kuti chilichonse chili bwino. Bola ngati kafukufuku wa sayansi akunena kuti izo zili bwino. Chotero, iwo anali akuwoloka nyanja yayikulu mu sitima iyi pa ulendo wake. Ndipo ankamvelera otetezeka kwambiri kuti panalibe chinthu chimene chikanawapweteka iwo. Iwo anapanga phwando lalikulu loledzera. Ndipo akazi onse ndi amuna amene anali mmenemo kapena amuna mwake ambiri a iwo, ine ndikhoza kutero, analedzera ngakhale iwo amati ngakhale oyendetsa ndi kapitawo ndi onse a iwo. Ndipo oyimba anayamba kuyimba nyimbo za jazz zimene zinali nyimbo zapamwamba za tsiku limenelo monga ife tilili ndi gwedemula lero. Chifukwa iwo anali otetezeka, iwo anali mu sitima imene anthu anali atalipasa dziko chizindikiro cha luntha lawo kuti sitima iyi ikhoza kupirira funde lililonse kapena nyanja iliyonse. Pamene iwo anali mu phwando loledzera ili, iyo inalunjika kuchifunga. Ndipo mmodzi wa akapitawo ananena kuti ife tikuyenera tikaone mainjini. Koma olamulira wamkuluyo anati isiyeni iyo izipita malunjika, ife tikuyenera kuti tikafike kudoko kuchochitika china. Pamene iyo inali kulowa muchifunga ngati kuti iyo inali bwana wacho chitikacho, mwadzidzidzi iyo inakagunda mbulu wachipale, ndipo iyo inapita pansi pa madzi. Ndipo ife timauzidwa ndi Wandakatulo amene analemba nyimboyo, Mulungu ndi dzanja lake lamphamvu
stand.
Amaonetsera kuti dziko ili silingathe kuima.
Chopambana
chawo chachikulu chinapita pansi pa nyanja. Ndi anthu ma 100 kuchulukitsa ma 100 oledzera anali mmenemo. Izo sizingagwire ntchito basi.
It was the late Adolf Hitler.
Anali malemu Adolf Hitler. Amene anapeleka kwa anthu aku German. Chizindikiro choti iye anali wanzeru.
Ye
ankadziwa zonse za moyo wa kunkhondo. Ndipo popanda kumunyozetsa iye, iye ankadziwa zochuluka za izo. Koma iye anawatsimikizira anthu aku German. Umanga chimene ife timachitcha Magnot Line, kapena Siegfried Line. Amene iye anatsanulirapo mabiliyoni amatani akonkire ndi zitsulo pamodzi. Anaonetsera chidaliro chake muzimenezo. Mpaka iye anasamutsa likulu lake kukakhala ku mzere woyambirira kumene malo odyera ndi malo amalonda ankachitikira pansi pa nthaka kumene iwo anali ndi mabiliyoni amatani azitsulo ndi simenti. Zinalibeka anthu kuti zikuyenda bwanji. Germany anali wotetezeka. Icho chinali chizindikiro cha chitetezo. Koma chophulitsira cha magono chinaphulitsira izo kumuyaya palimodzi ndi Hitler. Anali ndi mlodi tsiku lina amene ananena kuti iye akanadzamanga msanja imene ikanadzawabweretsa anthu ake, iye anaonetsera chimene iye akanakwanitsa kuchichita ndi luntha lake. Ndipo iye anali woti amanga nsanja imene ikanadzapita kudusa mitambo, imene ngati mkwiyo wa Mulungu ukanati udzabwere konse, iye akanatha kudzamuposa nzeru iye. Ndi kafukufuku wake wa sayansi, iye amakonza kuyika mathanthwe ndi miyala mwa njira yakuti iye akanawatengera anthuwo kuchitetezero mwa luntha lake. Koma iyo inagwetsedwera pansi ndi kusokonezeka kwa malilime. Ndipo iwo analephera ngakhale kuti amalizitse nsanjayo. Anali Nebukadineza amene anamanga makoma a Babiloni. Ndipo kenako kumazibwekelera za izo akulu kwambiri mpaka akavalo sikisi ndi magaleta amatha kuchita mjaha kuzungulira makoma awo. Zipata zake zinali zazikulu kwambiri mpaka amuna amakhetsa thukuta la moyo wawo chifukwa cha izo kumapuntha kuwa kuti ukhale zipata zimene zinkalemera ma 100 amatani. Mu mzinda waukulu iwo ankatenga gulu la anthu kuti azitsegule izo. Panalibe amene ankamukhudza Nebukadineza. Koma usiku wina muphwando loledzera akuganiza kuti iwo anali otetezeka kuseri kwa makoma awo a sayansi ndi zida za tsiku lawo, panadzabwera cholembedwa ndi dzanja pa khoma. Ndipo izo zinatha. Oh, momwe munthu waeselera kuti amutengere munthu kuchitetezero, kuzikankhira yekha kuchitetezero mwa zizindikiro zake zomwe za kuchita bwino. Izo zikuoneka ngati chifukwa choti anthu amafuna chizindikiro pakuyenera kukhala chifukwa cha izo. China chake mkati mwa munthu chimene chingayitanire chifukwa chake kapena chizindikiro kuchokera kwina kwake kuti iye akhale wotetezeka. Kenako Mulungu anadzayankhula anati, ine ndiwapatsa iwo chizindikiro chosatha. Ine ndiwupatsa mpingo chizindikiro chosatha. Icho sichinali kuti chidzakhala khoma kapena nsanja. Iye anati namwe ali adzayima ndipo adzabala mwana ndipo adzamutcha dzina lake Immanueli. Chimenecho chidzakhala chizindikiro cha Mulungu chamuyaya. Zopheka bwanji, zochepa bwanji. Kodi inu mukumvetsa kuti ndi zinthu zazing'ono zimene inu mumazidumpha ndi kuzisiya zimene zimatanthauza mochuluka kwambiri kwa Mulungu. Kodi mpingo ungaganizira zimenezo m'mawa uno? Mukupambana kwathu ngati bungwe ndi nyumba zake zazikulu ndi mbambande, ife tikumalambalala zinthu zazing'ono zimene zimatanthauza mochuluka kwambiri kwa Mulungu ndi mochuluka kwambiri kwa kopita kwathu kwa mweyaya. Ife timazilambalala zinthu zimenezo. Mulungu akunena kuti ine ndikupatsani inu chizindikiro cha muyaya, namwali adzayima ndipo adzabala mwana. Bwanji? Chifukwa chiyani mwana? Chifukwa chiyani akuyenera kukhala mwana? Mlengi iye mwini amayenera kubwera ndi kudzakhala kuchilengedwe chake kuti zidzakhale chizindikiro kwa munthu. Chifukwa chiyani akuyenera kukhala mwana? Bwanji iye sananene kuti ine ndimanga makwerero akulu ndipo nonse a inu monga loto la Yakobo, kapena ine ndidzatsitsa kuchokera kumwamba, kuchokera mʼmakonde akumwamba chingwe, ndipo ndidzakupatsani inu mphamvu kuti inu mukadzimangirire nokha kwa icho, ine ndidzakukokereni inu mʼmwamba. Koma iye anabwera mokhweka kwambiri ndipo anati mwana adzabadwa, chimenecho chidzakhala chizindikiro. Icho sichidzakhala chizindikiro chokha, koma icho chidzakhala chizindikiro cha pamwamba mwana. Bwanji luntha la sayansi lidzaseka pa nkhope ya ganizo loterolo, koma mwa Mulungu icho chinali chizindikiro cha pamwamba. Namwali adzayima ndipo mwana uyu adzatchedwa Imanueli, limene mwakutanthauzira lidzakhala Mulungu nafe. Chimenecho ndicho chizindikiro cha pamwamba. Mulungu wakumwamba kumakhala ndi anthu ndi chizindikiro chapamwamba. Icho sichidzangokhala chizindikiro cha tsiku limenelo, koma cha tsiku lino ndi cha masiku onse kuti Mulungu amakhala ndi anthu ake. Imanueli, Mulungu nafe. Ichi ndi chizindikiro cha pamwamba. Ichi ndi chizindikiro cha muyaya. Chizindikiro chosatha Mulungu anachipereka. Ndipo chifukwa chiyani iye anadzakhala fumbi? Fumbi kumene la chilengedwe chake chomwe. Mlengi anadzakhala chimenecho. Fumbi la chilengedwe chake. Munthu amayesetsa kuchita chinthu chachikulu chopambana, koma pamene Mulungu anadzapereka chizindikiro, icho chinali chinthu chaching'ono. Munthu amayesetsa kuchita izochitika zazikulu, Mulungu amachita icho chitika chaching'ono. Munthu amayesetsa kumati chifukwa aliyense akupita njira iyi, tiye tichite monga iwo akuchitira izo ku Hollywood. Mulungu amafuna apang'ono, iye amafuna kuchotsa zinthu zonse zazikulu kuti akalandire chaching'onocho. Mwana adzabadwa, Imanueli wang'ono adzabadwa. Mulungu wachilengedwe anadzakhala gawo la chilengedwe chake chomwe. Mulungu mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, amene anapanga fumbi ndi mitengo ndi zinthu zonse zimene zilipo, zakhala gawo la izo. Chimenecho chidzakhala chizindikiro, iye adzadzera njira ya munthu. Tsopano iye akanakhoza kudzera njira ina, iye akanakhoza kudzera mwa njira ya zina ya njira zina zomwe iye ali nazo zodzera, koma iye anasankha kudzera njira iyi kuti adzapereke chizindikiro, chizindikiro cha pamwamba. Namwali adzayima ndipo adzabala mwana, ndipo iwo adzamutcha iye Imanueli. Tsopano icho chinali chachiyani? Chifukwa chiyani? Chifukwa chiyani iye sanasankhe kudzakhala mngelo? Iye akanakhoza kuchita zimenezo. Iye akanakonza kubwera munthu okhwima wamkulu. Iye akanakonza kubwera ndi sawasha ya thunthu kuchokera kumwamba ndi angelo ndi zolengedwa zonse zakumwamba. Kutsika pansi kuchokera mmakonde akumwamba. Makwerero agolide. Ndipo iye akanakonza kudzatsika pansi ndi gulu la angelo. Iye akanakonza kuchita zimenezo. Koma iye anati, ine ndikupatsani inu chizindikiro. Chizindikiro chapamwamba. Chizindikiro chosatha. Namwali adzayima ndipo adzabala mwana. Ndipo pamene iye ankayenera kuti asankhe malo woti mwana uyu adzabadwire. Iye akanakhoza kutsika pansi pa makwerero ndi sawacha ya thunthu yakumwamba. Iye akanakhoza kubwera kuchokera kumwamba ngati ngelo. Kapena kubwera pansi ngati bambo okhwima wa thunthu. Koma iye aponso akanakhoza kudzafikira ku nyumba ya mfumu. Koma iye anati, ine ndipereka chizindikiro. Ndipo chizindikirocho ndinanenedwa kwa abusa. Inu mukampeza iye mkola atakulungidwa mu zovala za bagoli. Mmenecho icho chizindikiro chapamwamba. Obadwira pa mulu wa ndowe ndi kununkha kwa mkola. Opanda ngakhale zovala zoti amuveke iye. Imanueli, mdyerekezi amafuna kuzipanga zinthu kukhala zazikulu ndi zowala. Mulungu amadzichepesa zinthu. Chizindikiro chapamwamba. Inu mukampeza mwanayo atakulungidwa mu zovala za pagoli atagona modyetsera. Ichi chidzakhala chizindikiro. Chizindikiro chapamwamba. Pamene iye anali pa dziko lapansi, iye anali wosauka kwambiri. Ife timakamba chotani nthawi yovuta. Kodi wang'ono uyu ndi ndani? Ndi Yehova. Yehova Mulungu anadzakhala munthu. Anatenga maonekedwe athu. Anadziwolotsa yekha kuchokera kwa Mulungu. Ndipo anadzakhala munthu. Ndi chimenecho chizindikirocho. Anadzakhala iye anali Mulungu. Ndipo anadzakhala munthu. Osati munthu olemera, koma munthu osauka. Ichi ndi chizindikiro chapamwamba. Inu mwafunsa chizindikiro. Anatero Mulungu. Ine ndikupatsani inu chimodzi. Chizindikiro chosatha. Iye akanakhoza kubwera mwanjira ina, monga ine ndanenera. Koma mwana, chifukwa chiyani iye anadzakhala mwana? Pamene kamwa loyamba laling'ono lija, lopanda mano linatseguka mkholamo. Pakabedi koyambako, mawa woyamba wa Krismasi, mu kabedi kake kakang'ono kankhola. Ndipo kulira kwake koyamba kumene kunapita kuchokera ku liwu lake. Ameneyo anali Mulungu akulira. Yehova akulira. Munthu. Anabwera kuchokera kwa Mulungu, ndipo anali munthu. Gawo lililonse munthu. Anabwera ku dziko lapansi opanda kalikonse. Komabe anali munthu. Kodi iye anali kuyesesa kuti achite chiyani? Iye amalinga chiyani? Iye amalira ngati mwana mukhola. Iye amasewera ngati mnyamata pa nsewu. Iye anavutika ngati munthu. Komabe iye anali Imanueli. Ichi ndi chizindikiro chapamwamba. Mulungu akukhala mu chilengedwe chimene iye anachilenga. Chizindikiro chapamwamba. Icho chidzakhala chizindikiro kwa inu. Iye anali wosauka kwambiri pamene iye anadzabwera pa dziko lapansi. Iye anabwera kudzera mu chibelekelo chobwereka. Chibelekelo chobwereka cha mkazi. Ndipo anachita kubwereka manda kuti adzayikidwemo. Mulungu. Namwali adzayima popanda chochitika chakugonana. Yehova anabwereka chibelekelo cha Mariya mkazi kuti adzachite ntchito yoti iye adzapereke chizindikiro chosatha. Ndipo anali osauka kwambiri pa dziko lapansi. Zitatha zaka 33 ndi theka za utumiki, iye anachita kudzabwereka manda kuti ayikidwemo. Kodi inu mungaganizire mukuyankhula za kutenga mimba kwa chiyero, inu mukutanthauza chiyani muli monse? Kodi inu simukuchiona chizindikiro chenichenicho? Ndi Yehova kudzakhala mmodzi wa ife. Yehova Mulungu pa dziko lapansi ngati wothawathawa, mwenda njira mu dziko limene iye analilenga, wokanidwa ndi wokankhidwa, ndi wosekedwa ndi wonyozedwa, mwala wopunthwitsa kwa osakhulupirira, thanthwe lolakwitsa, mdyerekezi kwa dziko la chipembedzo, koma chizindikiro cha muyaya kwa okhulupirira. Mulungu nafe chizindikiro cha pamwamba. Kodi inu mukuchiona icho? Mulungu anaonetseredwa. Mulungu anadzipereka iye mwini kwa dziko ngati wothawathawa. Akanatha kubwera mwa njira ina, koma anasankha kuti abwere mwa njira iyi. Mvetserani kwa ichi, musachiphonye ichi. Ine ndikuganiza kuti Mulungu anali nazo mmalingaliro ake. Izo zingakhale zokopa kwa munthu, izo zili kwa okhulupirira. Izo zimakhala zokopa pamene Mulungu wathu akhala mmodzi wa ife, koma kwa okhuthala, opanda umulungu chopunthwitsa. Ine ndidzakupatsani inu chizindikiro. Namwali adzayima, Emmanuel adzakhala ndi inu. Mulungu ankaganiza kuti izo zikanadzakhala zokopa kwa mtundu wa anthu, kuti Mulungu wathu adzakhala mmodzi wa ife, kuti iye adziwoloketsa yekha ndi kudzakhala fumbi lathu, kuti iye adzakhala thunthu lathu, thunthu la munthu, mlenje amene anapanga zinthu zonse. Ndipo kenanso izo zinakwaniritsa ulosi. Aneneli anali ataziona izo. Ndipo chinthu china, mawu anasandulika fumbi, nofu. Ndipo anadzakhala pakati pathu. Yehova, mawu, anadzakhala munthu. Anadzakhala fumbi ndipo anadzakhala mkachisi limodzi nafe. Chizindikiro chosatha sichidzatha konse. Oh, pamene ife tiganiza za zimenezo, chizindikiro cha muyaya, zizindikiro za pamwamba, za chizindikiro chonse, Mulungu kudzakhala mmodzi wa ife. Ndiye kenanso iye akuyenera kukhala mbewu ya Abrahamu. Abrahamu ndithudi anali mbewu ya Eva. Eva anali mbewu ya mkazi imene imati idzavulaze mutu wa serpent. Koma Abrahamu, ngati inu mungazigwire izi, iye anali ndi chikhulupiriro mwa Mulungu zimene zinalumikiza mzimu wa Mulungu ndi thupi la munthu. Pamenepo ndi pamene chikhulupiriro chinadzabwera. Pamenepo ndi chifukwa iye akanadzakhala mbewu ya Abrahamu, osati thupi lonse, koma akulumikizana kwa mzimu ndi thupi pamodzi, Mulungu kudzipanga iye mwini, kuphwasula, kuzulapo choyipa chonse, kulibweretsa thupilo kuti lizimvera fumbi limene iye analilenga ndi kumakhala ndi inu ngati bwenzi. Chinthu china, iye sanaononge nkomwe kapena kudzutsa lililonse la malamulo ake. Iye sangachite zimenezo. Chotero, namwali, ine ndikupatsani inu chizindikiro. Osati Titanic, osati UN, koma ine ndikupatsani inu chizindikiro cha chitetezero. Namwali adzayima ndipo iye adzabala mwana wa mwamuna ndipo adzamutcha iye Imanueli chimenecho ndicho chizindikirocho inde inu mwaona mumalamulo a Mulungu achiwombolo monga izo zinakhalira ndi Bowazi ndi Naomi ankayenera kukhala wachibale wapafupi ndipo njira yokhayo imene munthu akanadzawomboledwera Mulungu ankayenera kuti adzakhale wachibale wapafupi ine ndikufuna kuti inu muzione zimenezo iye sanadzakhale achibale pamodzi kwa olemera kwa amphamvu koma iye anabadwira mkhola anakulungidwa mu zovala zapagoli osati kwa wamkulu koma kwa mwana iye anali Mulungu pamwamba pachilengedwe iye anasankha kuti adzachite zimenezo osati kubwera ngati munthu wathunthu wokhwima iye anabwera kuti iye adzathe kuzunzika ndi kumvelera kwa makanda iye anabwera kuti iye adzathe kudutsa mayesero a wanzaka za mmatini adzathe kupita kuti iye adzavutike ndi zovuta ndi misampha ya mdyerekezi ngati munthu ndi kudzapanga njira kwa anthu a mibado yonse misinkhu yonse ndi magulu onse osauka olemera onse iye anadzakhala osauka kuti kudzera mu mphawi wake ife tidzathe kukhala olemera ndi olandira limodzi ndi iye mu ufumu chizindikiro chidzaperekedwa akuzidutsitsa yekha akuzipanga yekha kukhala china chake chosiyana ndi chimene iye anali tsopano chizindikiro chapamwamba akulira ngati mwana akusewera ngati mnyamata akuvutika ngati munthu koma anali Mulungu akukhala magawo onse amoyo monga ife timachitira inu mukudziwa Mulungu apereka zizindikiro zambiri kuti iye anali Mulungu iye anapereka chizindikiro kwa dziko la chigumula kuti iye anali Mulungu Mulungu wachiweruzo iye anawamiza anthu mmasiku a Nowa ndipo anawayandamitsa olungama muchombo chizindikiro choti iye anali olungama ndipo chiweruzo chinali chotsimikizika menecho ndi chizindikiro kuti ochimwa osalapa aliyense adzawonongedwa muchiweruzo kuti olungama adzapulumutsidwa mwachifundo cha Mulungu iye anapereka chizindikiro china pa chitsamba chonyeka kodi icho chinali chiyani pamene iye anamugwira mneneri wake othawa ine ndamva kulira kwa anthu anga ndipo ine ndakumbukira pangano langa iye anapereka chizindikiro china pamenepo kuti iye anali Mulungu wosunga pangano kuti iye anakumbukira chilichonse chimene iye ananena lonjezo lililonse limene iye analipanga anapereka chizindikiro pa chitsamba chonyeka ndipo ine ndabwera kudzawawombola iwo muoneni Mulungu mu njira zake za ntchito pamene iye analenga miyamba ndi dziko lapansi iye anawayitanitsa angelo pamodzi ndipo iye anati tiyeni ife malo aliwonse mulemba pamene iye akupanga chilichonse kawirikawiri osati ine koma Atate anga koma pamene izo zinadzafika ku dongosolo la chiwombolo iye anadzabwera yekha palibe amene anali ndi iye iye anali mmodzi yekhayo amene akanabwera ngelo sakanadzachita zimenezo munthu wina otchedwa mwana wake sakanadzachita zimenezo wina otchedwa china chakenso namwali woyera kapena mayi woyera kapena woyera wina wake sakanadzachita izo Mulungu ankayenera kuti abwere ndipo ine ndidzakupatsani inu chizindikiro namwali adzayima ndipo mwana adzabadwa ndipo iye adzakhala Imanueli Mulungu nafe chizindikiro chapamwamba Mulungu mwa anthu ake Mulungu ndi anthu ake Mulungu anadzakhala anthu ake Mulungu ndi munthu anadzakhala mmodzi chizindikiro chopunthwitsa kwa dziko koma chiyembekezo chodala kwa okhulupirira chizindikiro chimene chidzayankhulidwire zoyipa iye anali ndi nthawi ina imene iye anatsimikizira mu chigumula kuti iye anali Mulungu wachiweruzo ndi Mulungu wachifundo kwa iwo amene amasunga malamulo ake iye anaonetsera pa chitsamba chonyeka mwachizindikiro kuti iye akanadzasunga lonjezo lililonse limene iye analipanga. Ndipo pa nyanja yofira iye anaonetsera kuti iye adzapanga njira kwa iwo amene akuyesetsa kuchita zabwino ndi kutsatira lamulo lake. Zilibe kanthu chimene chikudula izo. Mulungu anatsimikizira pa nyanja yofira ndipo anadzapereka chizindikiro kuti iye akhoza kutsegula nyanja muyesero lililonse. Iye adzapanga njira yothawirapo. Mukuti amayi sakukhulupirira izo, adati sakukhulupirira izo, mpingo sikukhulupirira izo, ine sindikusamala amene sakukhulupirira izo. Kati inu mukukhulupirira izo, Mulungu adzakupangirani njira yothawirapo. Iye anapereka chizindikiro kuti iye akanadzatero. Iwo anali ali pa njira yawo molunjika wa ku dziko lolonjezedwa kumene Mulungu anawalonjeza iwo. Ndipo nyanja yofira inawatsekereza iwo, ndipo iwo anakhala mvuto. Iwo sanadziwe choti achite. Mulungu anaonetsera kuti iye adzapanga njira yothawirapo muyesero lililonse. Yesero lililonse. Inu mukulephera kusiya kusuta, zamutengeni Mulungu nthawi ina. Inu mukulephera kusiya kunama, mukulephera kusiya kuba, mukulephera kusiya kupsa mtima. Mudzamutenge Mulungu ndi inu nthawi ina. Ngati inu simukumvera, ngati kuti mupite kuchalichi, ndipo mukulephera kupita kulikonse, mudzamutenge Mulungu ndi inu kamodzi. Mudzatenge lonjezo lake. Iye anatsimikizira pa nyanja yofira kuti iye adzapanga njira yothawirapo. Mulungu wapereka zizindikiro zambiri. Usiku umeneyo pamene iye ananena kwa azibusa, mupite uko ku Betelehemu, pakuti tsiku ili kwabadwa Khristu Mpulumutsi. Khristu, Mulungu wodzozedwayo, tsiku ili wabadwa mwa mkazi. Mulungu, osati kumupanga iye kukhala Mulungu tsopano, iye anangobwerekera chibwerekero cha mkaziyo, modzi-modzi mmene iye amabwerekera thupiri kuti alalikiremo uthenga. Modzi-modzi monga iye amabwerekera thupi lanu kuti akachite ntchito imene iye akufuna kuyipanga kudzera mwa inu. Chifukwa iye akadalibe Imanueli, chizindikiro, Mulungu ndi anthu ake. Mulungu kumakhala pakati pa anthu ake, chizindikiro chapamwamba chosatha. Icho sichingalephere konse. Icho nthawi zonse chidzakhala chizindikiro. Inu mukugamba za zizindikiro izi, nanga bwanji ichi? Inu musanapeze konse chizindikiro china chilichonse, chizindikiro choyankhula mmalilime, chizindikiro cholosera, chizindikiro cha uzimu chilichonse. Inu mudzayenera kubwerera ku chizindikiro chapachiyambi, chizindikiro cha muyaya ndi chosatha. Mupite molunjika kuyamba ndi kuyamba, ndipo pa maziko amenewo amene ali thanthwe la mibado, ndipo palibe kanthu kadzagwire icho. Zipata za Gehena zidzatsutsana ndi icho, koma sizingagonjetse. Kapezeni chizindikiro chimenecho. Namwali adzayima ndipo adzabala mwana. Ndipo iye anawuza azibusawa, apa ndi mmene inu kuti mukamupezere iye. Iye akakhala modyetsera mkhola atakulungidwa muchovala chapagoli. Ndipo pamene inu mukayang'ane pa iye, mukakhulupirire, pakuti iye ndi Mulungu pakati pathu. Chizindikiro chimenecho sichinali kwa azibusa okha, koma icho chinaperekedwa kwa dziko lonse kuti likayang'ane pa iye ndi kuona kuti iye ndi ndani. Ndi Mulungu nafe, Imanueli. Pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, iye anatsimikizira kuti iye anali Mulungu. Anatsimikizira kuti Mulungu anali mwa iye, chifukwa zizindikiro za Mulungu zinkamutsatira iye. Iye anati, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Koma ngati ine ndikuchita ntchito za Atate anga, ngati inu simukundikhulupirira ine, mukhulupirire ntchitozo. Chizindikiro, Imanueli. Ine ndi Atate anga ndi mmodzi. Atate anga andituma ine. Ndipo monga iye akundituma ine, chomwechonso ine ndikukutumani inu. Atate wandituma ine, akukhala ndi ine. Iye ali mwa ine ndipo akuchita ntchito za iye mwini. Ndi Mulungu muthupi. Kodi Loti sanalawe zimenezo? Chiwonongeko chisanachitike pamene iye anamuona Mulungu akuonetseledwa muthupi, akudya nyama, akumwa mkaka wa ng'ombe, akudya mkate ochokera mu uvuni ndipo anayima msana wake atauti mbenuzira kuhema ndipo ali ndi pronoun ya umwini ine ine ona kuti Abrahamu ndi olowa wa dziko ine mwakuyankhula kwina ine ndimudziwitsa iye iyeyo anali ndani ndiye iye anati Abrahamu ali kuti mkazi wako Sara izo zinamudzidzimutsa iye mulungu muchithunzithunzi cha Khristu anasandulika thupi anati iye ali muhema kumbuyo kwanu Sara anaseka ko iye anati chifukwa chiyani Sara waseka pamene Imanueli anabwera kudzera muchiberekero cha mkazi malo kuonekera ngati Theofane iye anati monga izo zinali mmasiku a Loti chomwe chonso izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu amene iye anali pa dziko lapansi atumwi amenewo ankapita ndi uthenga mwakuti ngakhale angelo anasuzumira kudutsa chotchinga chakumwamba makonde a dziko la ulemerero kuti ayang'ane izo inu amene mukulemba lemba monga ine ndikukuonani inu mukulemba Timoteo oyamba 3:16 popanda kutsutsana chachikulu ndi chinsinsi cha umulungu pakuti mulungu anaonetseredwa muthupi anakhulupiriridwa mu dziko anaonedwa ndi angelo angelo anadzuka kuti amuone mulungu iwo nthawi ina anakupizapo ndodo zawo pamaso pa iye akufuula woyera 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 pamene iye anali atakhala pamenepo ngati lawi la moto mu ulemerero wakumwamba ndipo pamene iye anadzakhala munthu angelo anadzabwera ndipo anadzasuzumira kuti amuone iye Yehova atasandulika thupi ndithudi popanda kutsutsana chachikulu ndi chinsinsi cha umulungu ine ndidzakupasani inu chizindikiro chosatha pakuti mulungu anasandulika thupi pakati pathu iye anadzakhala mu thupi icho chidzakhala chizindikiro chosatha osati kokha kwa azikusa kuti aone ndi kukhulupirira koma kwa inu Branham Tabernacle ndi kwa dziko la nkhanza ili kuti likhulupirire kuti ameneyo ndi mulungu Mulungu anapereka chizindikiro chimenecho. Yesu anati, monga Atate amoyo anditumiza ine, ndipo wabwera ndi ine, ndipo anali mwa ine, chomwe chonso ine ndikutumani inu. Atate amoyo kuti apite ndi iwe ndi kukakhala mwa iwe, chizindikiro chosatha. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Onani, ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumapeto a dziko lapansi. Ine ndidzakhala ndi inu mapeto a dziko lapansi. Ine ndidzakhala kumeneko ndi inu. Wina wake monga ine ndanenapo mbuyomo akufuna kumupanga iye kukhala mulungu wang'ono wamfupi. Iye anali munthu. Mulungu anali kumugwiritsa ntchito munthu. Mulungu anali kugwiritsa ntchito thupi limene iye analilenga iye mwini. Ndicho linga chakuti adzalenge kudzera mwa iye ndi kuti adzabweretse kudzera mwa iye ana ambiri lemba limatero kudzera mwa mwana womvera uja kudzera mwa mwana mmodzi onse anagwa kudzera mwa mwana womvera onse adzakhala moyo amene akhulupirira mulungu nafe chizindikiro ananena kuti icho chidzakhala chizindikiro iye ankakonda kwambiri madzinena yekha ngati mwana wa munthu munthu iye mwini munthu basi ine si kanthu mwana sangachite kalikonse mwa iye mwini koma ndi Atate amene anali mwa iye Imanueli mulungu mwana mulungu Yehova mulungu khanda laling'ono lija linalira ameneyo anali Yehova kodi inu mukuziona zimenezo mulungu kumakhala mwa khanda mulungu kumakhala moyo mwa wa zaka za mmatini kodi iye anali wa zaka za mmatini wotani iye anaonetsera chitsanzo pamene iye anatayana ndi abambo ake ndi amayi ake iwo anamuyang'anayang'ana kuti amupeze iye ndipo iwo anakamupeza iye mukachisi kodi iye ananena chiyani ngati wa zaka za mmatini kodi inu simukudziwa simukudziwa kuti ine ndikuyenera kukhala pa ntchito ya Atate anga chitsanzo kwa ana a zaka za mmatini ngati munthu ndi zapamwamba zonse za mdziko zitaperekedwa kwa iye chilichonse chili m'manja mwake kuti adzakhale wamkulu pa amuna onse olemera kwambiri kwa anthu onse amene amakhoza kuwawuza anthu kumene nsomba inali ndi kobidi mkamwa mwake kukhoza kutunga madzi abwino kuchokera mu zitsime ndi kuwasandutsa iwo kukhala vinyo amene ankatha kusintha chilichonse chimene iye akufuna kuchisintha amene amakhoza kutenga mabisketi asanu ndi kudyetsa zikwi zisanu ndi mphamvu mmanja ake kuti adzakhale munthu wopambana komabe anasankha kukhala osauka analibe ngakhale manda pamene iye ankafa iye anachita kubwereka amodzi Imanueli ichi chidzakhala chizindikiro kodi mulungu amabwera motani mwa osauka kodi mulungu amachita motani icho chidzakhala chizindikiro chosatha ndi osauka osaphunzira chizindikiro anatero mneneri wamkazi wamkulu Ana pamene Simeoni anakweza manja ake mkachisi ndipo atamuyangata wang'ono uyo ali muchovala cha pagoli Ana akuti icho ndi chizindikiro chimene chidzanenedwere zoyipa paguwa kwa Israeli koma kusonkhana pamodzi kenanso aponso kuwala kwa mitundu chiyani Mulungu nafe osati mwaolemera ndiwo dzitamandira koma mwaosauka anabadwira mukhola Mulungu nafe kodi iye anachita zinthu za mtundu wanji penyani zinthu zake zimene iye ananena mpenyeni iye imene iye ananena pakuti Mulungu iye mwine anati uyu ndi mwana wanga wokondedwa mvereni inu iye uyu ndi mwana wanga yemwe ine ndikukondwera kukhalamo mvereni inu iye iye anati ine ndidzakhala ndi inu nthawi zonse ngakhale mpaka kumapeto iye anatumiza akuphunzira ake iwo analitentha dziko mʼmasiku awo monga Mulungu kukhala mmodzi ndi munthu iwo amawabatiza anthu mu dzina la Mulungu ameneyo Yesu Khristu iwo ankakhala pafupi kwambiri ndi iye mpaka iye amadziwonetsera yekha kudzera mwa iwo kudzera mu zizindikiro ndi zodabwitsa ndi mphatso za mzimu woyera Mulungu nafe iwo anali kulalikira kuti panali Mulungu mmodzi woona ndi wamoyo munthu wamanga mitundu yonse ya nsanja pa milungu itatu kapena inayi kapena milungu iwiri koma alipo Mulungu mmodzi tenga umenewo unali woti udzatsitsimutsidwe mu tsiku lotsiriza inu mukuyenera muvale kuganiza kwanu tsopano mutsegule mitima yanu mumufunse Mulungu kuti aulule ichi kwa inu chimene ine ndikukonzekera kuti ndichinene pamene iye anadzabwera iye anakwaniritsa zimene mneneri ananena ndipo pamene iye akubwera mʼmasiku otsiriza mu mvula ya masika ya Mulungu pamene ziwiri zonse mvula ya nyundo ndi ya masika zidzavumbitsidwe iye akubwera ndende basi mmene izo zinalosedwera za iye kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo kunkayenera kudzachitike chiyani Imanueli mwana yemwe uja kuwala komwe kuja Mulungu yemwe uja amene anabwera kudzakhala muthupi ndi anthu ake pa tsiku la Pentecost adzabwera mwachikhalidwe chomwecho mʼmasiku otsiriza pakuti kudzakhala kuwala kwa madzulo ndi chiyani chimenecho padzakhala chizindikiro chosatha Mulungu nafe Mulungu mwa ife Mulungu kudzera mwa ife munthu ndi Mulungu kudzakhala mmodzi Yesu anafa pakuti iye anapereka moyo wofunika umenewo pa chigamulo chake mu uthenga wa lamulungu lapitali chifukwa iye anaupereka iwo ngati chigamulo kuti iye adzathe kubweretsa ana ambiri kwa Mulungu Imanueli nafe anthu akuwala kwa madzulo izo zikanadzawakopa iwo pamene Mulungu anapereka chizindikiro ichi chidzakhala chizindikiro Mulungu azidzakhala muthupi iye ankaganiza kuti izo zikanadzawakopa anthu izo zinatero pakuti onse amene anamulandira iye kwa iwo iye anawapatsa mphamvu kuti akhale ana a Mulungu ndipo izo zikuyenera kukopa anthu akuwala kwa madzulo pamene kuwala komweko kukuonetseredwa Mulungu ndi Kristu ndi mmodzi. Petro anati zidziwike kwa inu kuti Mulungu wamupanga Yesu yemweyo amene inu munamupachika. Zonse ziwiri Ambuye ndi Kristu. Chizindikiro choneneredwa zoyipa koma kuwala kwa madzulo kuli pano. Monga mtumiki wa uthenga yemwe ali malemu, pamene uthenga wa Chipentekoste unayamba kugwa, malemu Dr. Heywood, basi asanati, iye, ine ndikuganiza sanati, ina mwake pamene iye anali pachinde inde chake, siku lina pamene mzimu unamukudza iye, iye anali wandakatulo pambali pokhala mlaliki, iye anatenga cholembera chake ndipo analemba iyo. Kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo, njira ya ulemelero inu mudzayipezadi. Mu njira ya madzi muli kuwala lero, mizidwa mu dzina lofunika la Yesu. Ana ndi akulu, lapani machimo anu onse, ndipo mzimu woyera ndithu udzalowa. Pakuti kuwala kwa madzulo kwabwera, ndi zoona kuti Mulungu ndi Kristu ndi mmodzi. Kuwala kwa madzulo, ngati ife tikuyenda mukuwala kwa madzulo, chizindikiro cha madzulo, ndiye kukuyenera kukhala kuwala komweko ndi chizindikiro chomwecho, chizindikiro cha muyaya, ndiye zizindikiro zomwezo zidzatsatira kuwala kwa madzulo. Kodi inu mukuchiona icho? Inu mukutha kuchimvetsa icho? Umeneo ndi uthenga Christmas ino. Kuwala kwa madzulo, zizindikiro za Mesiya zikutsatira iwo, zikutsatira uthengawo. Kuwala kwa madzulo kuli pano. Iko kukuyankhulidwa zoyipa. Iwo adzakukanani inu, abale anu. Ndani anamukana iye, abale ake. Iwo ankakonda kumamona iye akupanga zodabwitsa. Koma pamene anadzafika pa Calvary, kodi onse aja anali kuti? Pamene zifika pa nthawi yovutitsitsa imeneyo, pamene Mulungu mu choonadi chake ndi Bible lake akuyenera kuonetseredwa, iwo anali kuti? Iwo amabwerera mbuyo. Padzakhala chizindikiro chidzaperekedwe kwa inu. Ndipo zizindikiro izi zidzatsatira. Chito zimene ine ndi kuchita, inunso mudzazichita. Ngakhale zochuluka kuposa izi, pakuti ine ndi kupita kwa Atate anga. Padzakhala kuwala kenanso mu nthawi ya kumadzulo. Oh, tsiku la ndima ili, imene ife tadutsamo, koma kwa zaka 40, mitambo yakhala ikuyalula. Kudutsa mukukonzanso koyamba kwa kubweretsa uthenga wakuti Mulungu ndi Kristu ndi mmodzi, wakuti Mulungu anaonetseredwa muthupi. Iye anasankha kuti azikhala muthupi la munthu. Ndipo lero iwo akumupanga iye china chake chitakhala pa mpando wachifumu. Iwo akumupanga iye china chake cha mbiri yakale isanayambe. Ena iwo amafuna kumubwezera iye mbuyo kukakhala wambalume. Ena amafuna kumupanga iye mneneri. Koma mbale, iye ndi Mulungu mwa inu, Mulungu kuonetseredwa muthupi. Motani, iwo anadziwa bwanji kuti iye anali Mulungu muthupi? Iye anati, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, ndiye ine ndakuwuzani inu zolakwika. Koma ngati ine ndikuchita ntchito za Atate anga, inu mukhulupirire izo. Ndipo tsopano chinthu chomwecho, tenga ukutsitsimutsidwanso masiku otsiriza. Tenga wa yemwe iye ali, mene iye ali. Imanueli akukhala mwa inu ndi ntchito zomwezo zimene iye ankachita, kudzionetsera iye mwini dzera mwa inu. Zinthu zomwezo zimene iye ankazichita. Iko ndi kuwala kwa madzulo, iko kumaneneredwa zoyipa. Iyo ndi njira yofuta. Izo zinatanthauza china chake kwa nyamata mwini chuma. Komabe mtima wake wa njala kuti abwere kwa Yesu. Ndipo anati, Rabi, kodi ine ndichite chiyani kuti ndikhale ndi moyo wa muyaya? Anati, usunge malamulo. Iye anati, ine ndachita zimenezo kuyambira ndili mwana. Anati, iwe ukufuna kukhala wangwiro ndiye? Anati, unditsate ine. Koma iye anachokapo wachisoni. Iwo unali mtengo wokwera kwambiri. Kati iye akanamupatsa iye ndalama ndi kumumangira chalichi chachikulu kuna kwake, kukazika yekha kukhala membala, iye akanachita zimenezo mophweka. Kodi inu simukuona momwe izo zapangidwira lero pakati pa olemera? Uko kunali ena osati olemera okha. koma osauka ambiri aiwo ochokera kumaenja matope ndi zina zotero iwo anakana chifukwa chakutchuka chifukwa iye anali osatchuka iye anali Emmanueli iwo anati meneko ndikunyoza ameneyo ameneyo ndi mdyerekezi ameneko ndikuwerenga maganizo ameneyo ndi Belezebule aphunzisi a tsiku limenelo mipingo yawo yayikulu anati zamkutu koma Mulungu anati icho ndi chizindikiro cha muyaya chizindikiro cha pamwamba chizindikiro cha chizindikiro chonse choti Mulungu ali ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumapeto a dziko lapansi ndi chimenecho chizindikiro chanu cha pamwamba icho chikuposa zizindikiro zonse icho ndi chizindikiro choyamba machitidwe 19 anthu amenewo anachita kubwerera ndi kudzachizindikira chizindikiro chimenecho iwo asanalandire konse mzimu woyera machitidwe 19:5 komabe okhulupirira amene anali ndi baibulo ndipo anali ndi mlaliki wabwino amene ankatsimikizira kuti yesu anali khristu komabe iwo asanabwere kwa iwo ndipo ataona chizindikirocho iwo anabwera ndi kudzabatizidwanso kudzayikidwa manja pa iwo ndi kulandira mzimu woyera izo ndizoona koma mu nthawi yakumadzulo kuwala kuli pano ndipo iko kukutsutsidwa iko kukuseleulidwa iko kukuyankhulidwa zoyipa neneli anati iko kudzaneneledwa zoyipa chopunthwitsa kuneneledwa zoyipa kuseleulidwa kutsutsidwa Emmanueli mwa ife akuchita chifuniro chake kudzera mwa ife lero mʼbale wanga mwenda njira Mulungu wanga ukhulupirire chizindikiro chimenecho uyang'ane mukhola la mtima wako ndipo uone ngati ungakwanitse kunena mwa iwe mwini uone chizindikiro chimene azibusa anachiona Mulungu muthupi akukhala pakati pa osauka osowa okanidwa uone ngati ungamvetse izo Mulungu mu mtima mwako Mulungu umu penye ndipo uone ngati iye akudzionetsera iye mwini molondola mu kukoma ndi kufatsa monga iye anachitira zaka pang'ono zapitazo anali mtsikana amene anapita ku koleji ndipo ndi azinzake ambiri kumeneko iye anadzakhala wamatama pang'ono kwambiri anachoka ku zomwe anaphunzitsidwa ku dziko la kwawo lakale makhala ngati mayi mu dziko la kwawo ndipo tsiku lina iye anaganiza patadutsa zaka zina ziwiri kuti akawachezere amayi ake kenanso iye anawalembera iwo kalata ndipo anawawuza iwo kuti adzafika pa sitima yakuti ndi yakuti kuti adzakumane nawo pa station koma iye anabwera ndi wamatama pang'ono wira limodzi naye ndipo iye anali atasanduka wamatama iye mwini ndipo iye anamubweretsa mzake wina ndi iye zimenezo zinali ngati mmodzi cha zosokonezeka za masiku amagono odziwa zonse a mmatini ndipo pamene iye anadzafika pa stationi pamene iye anayamba kutsika sitima iye anayang'ana ndipo pamenepo panayima amayi ake akuyang'ana ndi zonse zimene zinali mwa iwo kuti aone pamene mwana wake anali ndipo pamene mtsikana amene anali ndi iye amayi anawaona iwo nkhope yonse ili ndi zipsera ndi manja awo onse okupsa ndipo iwo ankaoneka moyipa okalamba ndipo ankaoneka moopsa ndipo mtsikana amene anali ndi mere wang'ono anati kwa iye ndikudabwa kuti chinthu chooneka mwachisoni icho ndi ndani ndipo mtsikanayo anachita manyazi ndi amayi ake iye anati ine sindikudziwa ine sindikudziwa kuti iye ndi ndani ndipo amayi ake pamene iwo anamuona mwana wawo anathamangira kwa iye ndipo anaponyera manja awo momukumbatira iye anayamba kumupsopsona iye iye anawakankha anati ine sindikukudziwani inu inu mwamupeza munthu wolakwika chifukwa iye sankafuna kuyanjana ndi munthu woteroyo amene wina wakenso akanakhoza kumuseka ndi kumuseleula naye panadzachitika kuti panali munthu kondakitala wa sitima atayima pafupi iye anadzamugwira mtsikana yapaphewa iye anati manyazi pa iwe iwe chinthu chomvetsa chisoni ine ndikuyikumbukira nkhaniyo bwinobwino Ndipo anthu anasonkhana kuti amve chimene chinachitika. Ndipo iye anamugwira mtsikanayo ndipo iye anati, mtsikana wang'ono uyu, pamene iye asanafike usinkhu wa miyezi 6, anali mukabedi kake kakang'ono mchipinda chapamwamba. Ndipo amayi ake ofunika mkazi wokongola kwambiri amene ine ndinayamba ndamuonapo, anatero kondakitala wokalambayo. Anati nyumba inayaka moto pamene amayi ake anali kuyanika zovala. Ndipo oyandikana nawo nyumba onse anathamangirako akufuula. Iwo anauona iwo. Amayiwo sanazindikire konse izo. Iwo unali kumbali ya konde la nyumbayo. Ndipo malawi anali atagwirira bwino. Ndipo iwo anali atapita mmwamba. Ndipo anati iwo anakanika kumugwira mayi wotengeka uyo. Mwana wake anali mmwamba. Ndipo anati onse ayiwo anafuula. Inu simungadutse umo mmalawi amenewo. Koma iye anatenga nsalu imene inali mdzanja lake imene anali kuyanika. Ndipo iyo inali nsalu yonyowa. Ndipo iye anafundira iyo ndipo anapita kudutsa mu malawiwo. Ndipo mmwamba osaganizira za chiopsezo chake chomwe. Kenako pamene iye anakafika kumeneko, iye anadziwa kuti sangathe kuzifundisa nsaluyo yekha pobwelera. Koma kuti apulumutse kukongola kwa mwana wake amene anali woti amutengera iye, iye anamukulunga mwanayo mu nsaluyo. Ndipo anathamanga kudutsa malawiwo ndi nkhope yake yosafunditsa ndi manja ndi mikono. Ndipo iwo unawotcha nyama pa thupi lake. Ndipo zinakhwinyatitsa masaya ake mpaka kufika pa mafupa ake. Ndipo zinamunyasitsa iye. Anawotcha tsitsi lake lonse. Ndipo ponse mpaka kumafupa achala chake. Anati iye anadzakhala osaoneka bwino kuti iwe udzakhale wokongola. Iye anapereka kukongola kwake. Iye anapereka chilichonse chimene iye anali nacho kuti akupulumutse iwe. Ndiyeno iwe ukuyima ndi kumachita manyazi ndi amayi ako ofunika. Mbale, pamene ine ndimuona Mulungu, Mulungu wakumwamba anasiya mpando wake wachifumu, kukongola kwake ndi zonse zimene iye anali, kuti adzabadwire pamwamba pa mulu wa ndowe, nkudzakulungidwa mu chovala cha pa goli, kuti adzasekedwe ndi zizindikiro zake ndi zodabwitsa zake, kuti adzatchedwe mdierekezi. Kodi ine ndingamachite naye manyazi iye? Ayi bwana, lisiyeni dziko la magono lichite chimene iwo akufuna kuchita. Kwa ine, iye ndi chizindikiro cha pamwamba. Mzimu woyera mwa ine umafula mukweza. Iwo ukhoza kundipangitsa ine kupanga mwachilendo ndi kukhala munthu wa misala ndi dziko ili. Koma ine sindingamukane iye amene anandipangira ine zochuluka. Iye anatenga malo anga mu imfa, iye anatenga malo anga pa Calvary. Iye anachita zinthu zonse izi. Iye anatsika kuchokera kumwamba, kuchokera pa mpando wachifumu woyera wangale, kuti adzakhale munthu, kuti adzalawe kuvutika kwanga, kuti adzadutse mayesero anga, kuti adzadziwe momwe angakhalire mkhala pakati woyenera mwa ine, kuti azidzanditsogolera ine ndi kundilondolera ine ku moyo wa muyaya. Ndipo kudzera mu mphawi wake, ine ndinapangidwa kukhala wolemera. Kudzera mu imfa yake, ine ndapatsidwa moyo, moyo wa muyaya. Musamukane iye, musachite naye manyazi iye, musachite naye manyazi iye. Koma muzimufungatira iye ndikuti, inde Ambuye wanga wokondedwa. Mupereke kwa ine monga iwo anachitira pa tsiku la Pentekoste Ambuye. Mupereke kwa ine mzimu woyera. Mutsanulire iwo mu mtima mwanga. Ine sindikusamala zimene azakaza mmatini akunena. Ine sindikusamala zimene dziko likunena. Ine sindikuyang'ana kwa iwo. Ine ndikuyang'ana kwa inu. Ndi chiyani chimenecho? Jovina chalichi? Ayi. Chizindikiro cha pamwamba. Emmanueli. Mulungu nafe. Tiyeni pemphere. Mwamvetsera mwa anthu mmawa uno. Alipo ena muno amene angafune kunena kuti, kwa ine ndikuchita manyazi ndi moyo wanga. Ine sindikuchita naye manyazi iye. Ine ndikuchita manyazi ndi moyo wanga. Kuti ndiupereke kwa iye, amene anapangidwa osaoneka bwino, ndi onyozedwa ndi dziko. Munthu wachisoni, odziwa zowawa. Ife tonse tinabisa nkope zathu kwa iye anatero mneneri. Iye ananyozedwa ndi kukanidwa. Komabe ife tinamuyesa iye wokanthidwa ndi womenyedwa wa Mulungu. Komabe iye anavulazidwa chifukwa cha mphulupulu zathu ndipo anamenyedwa chifukwa cha kusaruzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Kodi inu mungachite manyazi ndi iye? Ngati inu mukutero bwerani pa guwa ndipo mudzalape tchimo lanu. Ngati inu simukuchita manyazi ndi iye ndipo mukuchita manyazi ndi moyo wanu umene inu mwaupereka kwa iye, chinthu choyipa chotero. Inu mwachititsidwapo manyazi nthawi zambiri pamaso pa abwana, pamaso pa mzanu wamkazi, pamaso pa mzanu wamwamuna, pamaso pa bwenzi wanu wamkazi kapena bwenzi wamwamuna. Inu mwachitapo manyazi ndi iye. Manuel akukhala mwa inu. Bwezani manja anu ndipo munene, Mulungu ndikhululukireni ine pochita manyazi. Ambuye wathu ndi Mulungu wathu, ife modzichepetsa ndi mwachisomo kwambiri. Ndikukupemphani inu kuti muvomereze kupepesa kwathu mmawa uno chifukwa cha zolephera zathu zonse. Pakuti tonse a ife nthawi zina timakhala olakwa. Ife ndi olakwa chifukwa choyimira choonadi. Ife ndi olakwa pamene iwo amafuna kutitchula ife dzina lina loyipa monga oyela odzikubuduza kapena chinthu china choyipa chimene sichili chomwecho. Komabe nthawi zina timabwerera m'mbuyo monga Petro ndi kukadzitenthetsa tokha pa moto wa mdani. Mutikhululukire ife Ambuye. Chaka chatsopano chikutiyandikira ife. Tiloleni ife tiyambire pa ola lomwe lino ndipo tione chizindikiro cha pamwamba cha Mulungu pakati pathu. Mulungu chikukhala nafe, chikukhala mwa ife, chikuchita ndende mmene iye ankachitira ndipo kuwala kwa madzulo kuli pano. Tikhululukireni ife zolephera zathu. Khululukirani machimo athu ndipo ife mwachisomo kwambiri. Ambuye mulandire mphatso yanu ya Krismasi. Mwana wa Mulungu kuti akhale mthupi lathu, kumbi lathu, kuti azikhala ndi ife, kumayeretsa njira yake mwa magazi ake omwe ndi kutipatsa ife chitsimikizo cha moyo wamuyaya. Ife tikukuthokozani inu, ine ndikukuthokozani inu Ambuye chifukwa cha mphatso yayikulu yopambana iyi yochokera kwa Mulungu, pakuti iyo ndi mphatso ya Mzimu Woyera, zonse zitayikidwa mu dzina la Ambuye Yesu. Ndife okondwa kuyilandira iyo. Ife tikukuthokozani inu chifukwa mpingo wathu umayima ndi chizindikiro chimenecho. Chifukwa chizindikirocho chimayimira chiphunziso cha mpingo. Ife timayima ndi iwo, iwo umatiyimira ife. Ndipo izo ndizodziwika pakati pa Akhristu kudusa mdziko lero za gulu la anthu osauka osaphunzira pa 8th and Penn Street, Jeffersonville. Kuti Emmanuel lawi la moto lochokera ku chipululu. Yesu wa ku Galilea, Mzimu Woyera wa pa Pentekoste, akuonetseredwa ndi zizindikiro zonse za Emmanuel mukuwala kwa madzulo. Ndife othokoza kwambiri Ambuye. Ndipo mulole kuti ena awone. Iwo ndipo aulandire iwo. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu ndi chifukwa chake ndi chifukwa cha mpingo. Amen. Ine ndikanakonda ndikanakhala ndi mawu oyimba. Ngati ine ndikanakhala ndi mawu oyimba pano, ine ndikanakonda ndikanakuimbirani inu nyimbo imene ndimayikonda yolembedwa ndi mzanga ofunika William Booth Clibborn. Kutsika kuchokera ku ulemerero wake, nkhani ya moyo monse. Mulungu wanga ndi mpulumusa anadza, ndipo Yesu linali dzina lake. Anabadwira mukhola kwa ake omwe mlendo. Mulungu wachisoni, misonzi ndi mikwingwirima.
Oh, how I love him.
Oh, momwe ndi mkondela iye. Momwe ndi muyamikira iye. Moyo wanga, wala kwanga, zonse muzonse wanga. Mulengi wankulu anadzakhala mpulumutsi wanga. ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye. Kudzichepetsa kotani kutibweretsera ife chiwombolo. Pamene mukufa kwa usiku, chiyembekezo chimodzi chosaoneka. Kenako mphenzi ya mphanda inabwera. Mulungu wofunika wachikondi anasiya ulemerero wake kutsikira mukhola modyetsera modzadza ndi manyowa kuti adzabadwiremo kutsika kuti akope apambane ndi kupulumutsa moyo wanga. Oh, momwe ndimkondera iye, momwe ndimuyamikira iye, mbuya wanga, kuwala kwanga, zonse muzonse wanga, mlengi wankulu anadzakhala mpulumutsi wanga, ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye. Ndiyero, iye ali mwa ine, ndipo ine ndili mwa iye, ndipo mwa inu. Mutsiku limenero, inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate, Atate mwa ine, ndipo ine mwa inu, ndi inu mwa ine. Mulungu, Emmanueli nafe. Anali Emmanueli ameneyo, amene anamuona George Wright atakhala pansi ukopo mpano, atagona kumene kwakufa, pamene madokotala la folo anamudutsa iye. Anali Emmanueli ameneyo, pamene iye anachita kubwereka chibelekero, pamene iye anachita kubwereka manda. Iye anabwereka maswanga anati, pita ukamuuze mbale George. Pakuti atero Ambuye, iye adzakumba manda a alalika amenewo, ndi zinthu zimene zikumuseka iye. Anali Emmanuel ameneyo, anali mmodzi yemwe uja za nyama za zing'ono tsiku lina muthengo. Anali mmodzi yemweyo za Maggie Morgan wakhalapo. Ena onse. Anali mmodzi yemwe uja amene anabwereka ubongo zokhudzira za mthupi kuti akadzipereke yekha kwa dziko lero kudzera mwa inu. Pamene kuwala kwa madzulo kukuwala, Mulungu atichitire chifundo mzanga. Ine ndikutenga nthawi yanu yochuluka. TNTSA iyo, tipatseni ife poyambira. Oh, momwe ndimkondera iye, ndiyangata kuidziwa iyo. Oh, momwe ndimkondera iye, momwe ndimuyamikira iye, moyo wanga kuwala kwanga, zonse muzonse wanga, mlengi wanku. Anadzakhala mpulumutsi wanga, ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye. Momwe ndimuyamikira iye, mpweya wanga kuwala kwanga, zonse muzonse wanga, mlengi wankulu, anadzakhala mpulumutsi wanga. Ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye. Tsopano ndi nthawi yoti iye aonetsere chisomo chake. Mayi akubweretsa khanda kuno wa vuto la magazi, khansa mu mtsempha wake wa magazi, choyipa icho kwa khanda. Mulungu, pano pali liwu langa, yankhulani mawu ndipo zikhala chomwecho. Pakuti Ambuye inu munati, nenani kwa phiri ili, suntha, musakayike, izo zidzachitika. Mudzina la Yesu Kristu mwana wa Mulungu, ine ndikudzudzula mdielekezi uyu otchedwa leukemia. Tenda ya thupira mwana uyu, iyo ichoka, iyo ikuyenera kumusiya iye mudzina la Yesu Kristu. Lolani zikhale chomwecho. Zuwa langa, zonse muzonse wanga, mlengi wankulu, anadzakala mpulu mutsi wanga, ipo chidzalo chonse cha Mulungu, chikukhala mwa iye. Momwe ine ndi mkondera iye. Ine sindingango zisiya izo zizipita. Ine ndikufuna kutero, basi monga Yakobo, ndigwiritsitse kwa izo. Ndimuyamikira iye. Mkweya wanga, kuwala kwanga, zonse muzonse wanga, ichi chidzakhala chizindikiro. Mulengi wankulu, anadzakhala mulumutsi wanga, ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye. Kodi iye siwodabwitsa? Kodi inu simukumvelera ngati muzingompembedza iye? Basi munzimu ngompembedza iye. Mungodziwa lano katsopano. Musachite manyazi. Mzimu woyera uli pano. Umenewo ndi mzimu woyera. Basi mofatsa mwa njira yanu yanu. Mlengi wankulu, anadzakhala mpulumutsi wanga, ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye. Ndi zimenezotu. Kudzidzitsa bwanji kutibweretsera ife chiwombolo. Icho chidzakhala chizindikiro pamene mukufa kwa usiku. Chiyembekezo chimodzi chozilalamu. Mulungu wofunika wachikondi, anaika pambali ulemerero wake. Taganizani zachimene iye anachita. Kuzitsitsa kuti akope apambane ndi kupulumutsa moyo wanga. Tiye ndikweze manja athu pamene ife tikuimba iyo. Oh, momwe ndinkondela iye. Momwe mikira iye. Mpweya wanga, kuwala kwanga, zonse muzonse wanga, mlengi wankulu, anadzakhala mpulumutsi wanga, ipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye.
Lord, we'll never be able to understand.
Ambuye, ife sitidzatha konse kumvetsa chuma chidzalo cha mzimu wanu mpaka ife tidzamuone iye pa tsiku limenelo. Pamene iye adzadza, ife tikhoza kumadzagona mu fumbi. Ine ndikhoza kuzabwerera ku fumbi la pachiyambi. Koma izo zizidzandidandaulitsa ine mpang'ono pomwe. Ine ndikudziwa kuti iye adzaitana ndipo ine ndidzayankha. Ndipo kenako ine ndidzamuona iye mmene iye aliri. Thupi la chivundiri lidzasinthidwa ndipo lidzapangidwa monga thupi lake lomwe la ulemerero. Pamene iye adzathe kulamulira zinthu zonse kwa iye mwini. Ine ndidzakhala woyamikira nthawi zonse kwa inu chifukwa cha mphatso ya Christmas ya Khristu mu mtima mwanga. Kudziwa kuti ndi Khristu yemweyo chifukwa iye akuchita chinthu chomwecho. Iye akundipangitsa ine kumvelera ndi kumachita monga iye anachitira pachiyambi kwa wantchito wake. Ndine wothokoza chifukwa cha mpingo konsekonse ogonjetsa okonzedweratu kale ndi oyitanidwa ndi osindikizidwa ndi odzozedweratu ku thupi limenelo. Ine ndimawapeza iwo mu Asia, Africa, Rome, konsekonse Indiana, kudutsa muderali Africa, konsekonse kuzungulira pa dziko. Ine ndimawapeza mpingo umenewo wogonjetsa amene amadziwa kuti inu mwabwera mu thupi. Ndipo inu munanena kuti mzimu uliwonse mubaibulo lanu, inu munati mzimu uliwonse umene suvomereza izi ndi mzimu wolakwika wotsutsa Khristu. Mzimu uliwonse umene suchitira umboni chinthu chomwechi kuti Khristu wabwera mu mnofi wathu ndi mzimu wotsutsa Khristu. Atate Mulungu ndithandizeni ine kuti ndiwagwedeze ochirimika awo uko. Ine ndikukhoza kuwaona iwo Ambuye kutali uko. Ndikuwaona akhate pa zipata. Ndikuyang'ana ku India kutali pa Taj pa chipata. Zinthu zomvetsa chisoni izo zikukwawa pansi opanda mapazi. Ndikuwaona anyamata akuda ang'ono osaukawo ku Africa. Manjawo ang'ono akufikira mmwamba. Oh Mulungu, nditumeni ine Ambuye, mlolengero abwere ndi khala la moto. Ayatse musolo yanga Ambuye, ndipo muchotsepo lisilo lonse ndi ulesi, kuti ine ndikathe kupita ngati wochirimika wa Mulungu, kukawachotsa pa moto iwo amene ali mu mdima okhudzika. Mudalitse mpingo wanga wang'ono Ambuye. Oh, ine ndikutha kuona kanjira kakang'ono kautuchi kudutsa apa. Ndikwaona anthu ofunikirawo. Anthu akamadutsa mʼmagalimoto awo kumawaseka iwo chifukwa iwo akweza manja awo mmwamba akumutamanda Mulungu. Koma tsiku lina Yesu adzabwera ndipo zinthu zonse zidzakonzedwa. Ife sitimadzachita manyazi Ambuye. Ife tidzalumikizana naye Paulo wakale ndipo tidzati, ine sindikuchita manyazi ndi uthenga wa Yesu Khristu. Pakuti iwo ndi mphamvu ya Mulungu kuchipulumutso kumoyo wa muyaya kwa aliyense amene akukhulupirira. Tithandizeni ife kuti tikhale moyo mwa njira imeneyo Atate. Ife tikukupembedzani inu tsopano mu mzimu mʼmalo a mwamba. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha kudzatichezera uku mmawa uno mu dzina la Yesu. Amen. Kamodzinso inu mutero. Omomwe ndinkondela iye, momwe ine.
Lord Jesus.
Ambuye Yesu, mu dzina la Yesu. Zonse mu zonse wanga, mulengi wankulu. Anadzakhala mpulumutsi wanga, ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye.
Just want more of him, don't you, though?
Ndikungofuna zochuluka za iye, sichoncho inu do? Ameneyo ndi mulongo wanga mthupi. Oh, momwe mpongozi wanga wankazi, iwo akufuna zochuluka za Mulungu. Bale Grimsley akubwera, akufuna zochuluka za Mulungu. Zonse zanga ndi zimene zoti Bale Wood akubwera. Bale Collins, mwaliki wa Methodist. Mkazi wake, Ena. Anadzakala mpulu mwotsi wangu. Izi, ntchito za Mzimu Woyera. Zikuitana, iye mwini. Akukhala mwa iye. Oh, momwe ine. Mungo fotokoza izo munjira yanu tsopano momwe ine ndimuyamikira iye mweya wanga kuwala kwanga zonse muzonse wanga mulengi wangu anadzakala ulumutsi wanga ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye.
Lord, Lord, here they are, the sheep of your pasture.
Ambuye, ambuye, ndiya wapa, nkhosa za munsipu wanu.
Feed them, Lord.
Adyetse niyo, ambuye,
on thy spirit.
Mzimu wanu. Iwo akudzipereka iwo eni kwa inu ambuye. Iwo akudzipatulira mioyo yao kwa inu. Iwo aimirira chifukwa. Iwo sakuchita manyazi ndi utenga wa Yesu Kristu. Ife tikudziwa kuti inu muli pano. Lawi la moto lalikulu. Kristu. Mzimu Woyera. Yamikira iye mpwea wanga wala kwanga zonse muzonse wanga mlengi wankulu anadzakala ulumutsi wanga ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye. Mungu yankhula mwakuyankhula kwanu komwe tsopano. Umenewo ndi Mzimu Woyera umene wakubweretsani inu pano. Ingo muza ni iye kuti mugu mugu onda iye. Mzimu Woyera omweo, umene unawakweza iyo pa Pentecoste. Inu unaima apa mugu lira, mugu sisima, mugu gondwerera. Mlengi wankulu, anadzakala ulumutsi wanga ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye. Popanda kukaika tupindi mwazi zinthu zake. Kanda laling'ono mwa iye. Iye anatenga maonekedwe a munthu. Anadzaulula dongosolo lobisika. Oh, chinsinsi cha ulemerero. Sembe ya Kavari. Ndipo tsopano ndikudziwa inu ndi ine ndine wankulu uja. Momwe ine. Mulungu. Momwe ndikuyamikira iye. Kwea wanga kuwala wanga zonse muzonse wanga lengi wantu anadzakala kulumuti wanga ndipo Zalo chonse jamulungu chikukala maie.
Oh, love that won't let me go.
Oh, chikondi. Chimene sichingandisiye ndizipita. Chikondi chimene chimagwira mtima wanga kuposa chilichonse. Koma pakukhalapo kwa Mzimu Woyera. Pamene mpingo wake wayima mozungulira guwa. Ukupembedza. Ukuyang'ana mukhola. Kuona chinthu chomwecho. Chimene amuna anzeru anachiona. Mulungu atasandulika thupi. Anadzakhala mpulumutsi wanga ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye.
If there's anything wrong in your life, confess it now in the presence of the Holy Spirit. Or quietly.
Ngati pali chilichonse cholakwika mmoyo mwanu, muvomereze icho tsopano, mukukhalapo kwa Mzimu Woyera. Mwaka chete chete, muyang'ane mumtima mwanu, muone ngati muli khola mmenemo, limene likhoza kupirira kunyozedwa, pakuvomereza kwanu kuti Iye ndi Mulungu. Chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa Iye. Ndi mitu yanu yoweramitsidwa tsopano, mungopereka pemphero inweni. Uwu ndi Mzimu Woyera. Kodi inu simukumverera kufatsa ndi kuzichepetsa kwa Mzimu wa Mulungu? Kukoma moyo osatha. Pamene pali malilime, iwo adzatha. Pamene pali ulozi, iwo udzalephera. Pamene pali chidziwiso, icho chidzalephera. Koma pamene chikondi chibwerapo, icho chimapirira kwa nthawi zonse. Chikondi chimapirira motalika. Icho sichimadzikweza chokha. Icho sichimadzitukumula. Icho sichimakhala khalidwe loyipa, losakhala bwino. Koma icho chimatichepetsa ife, chimatikometsa ife, chimayika kukoma mu solo yanu. Tiye ntipemphere tsopano, aliyense mu njira yanu, mutokoza Mulungu chifukwa cha zimene Iye wachita. O Ambuye, mukukoma kwa nyimbo iyi. Kufotokozera mwakayimbidwe osati phokoso losamveka bwino, koma phokoso limene likutanthauza kwa ife yemwe Mulungu wathu ali, monga mawu afotokozera izo. Tsopano nyimbo ikufotokoza izo, Sopano mitima yathu ikufotokoza izo Ambuye. Kachidwekathu pa inu. Ife tikubwera patsogolo. Iwo aima pamapazi awo. Iwo amakukondani inu. Pamodzi Ambuye, ife tikuima ngati nkhosa zanu, nkhosa za munsipo wanu. Ife timachikonda chakudya ichi. Icho ndi chabwino kwa miyoyo yathu. Ndipo ife tikudziwa kuti Mulungu amakhala ndi ife. Ife tikudziwa kuti Mulungu anakhuthuliridwa mwa Khristu. Ndipo Khristu anakhuthuliridwa mu mpingo. Ndipo pano ife tikuima lero. Amene mitundu yonse ya zipembedzo ndi mitundu yonse ya mabungwe ndi magawo. Mitundu yonse ya tizikhulupiriro. Kumabe mawu akudziyankhulira wokha. Mulungu akuonetseredwa. Chizindikiro chapamwamba chakuti Mulungu akuonetseredwabe muthupi la anthu ake. Akupanga zizindikiro zomwezo ndi zodabwitsa. Akuonekera mu maonekedwe a mtambo. Lawi, kumakhala pakati pathu, kumazindikira mitima yathu, kumatiwuziratu ife zinthu zimene zili mkudza, kumachilitsa matenda athu, kumatipanga ife, kukhala ofuna kupita kumwamba, kuti ife tidziwa ale ife eni, mpaka ife kufika popanga zinthu mwachilendo kwa ana a mdziko, momwe iwo amayima ndi kumaseka, ndi kumaganiza kuti ife ndi amisala. Chimodzi-modzi basi, monga iwo anachitira pa Pentecoste kumati, kodi onsewa sana ledzere. Koma momwe ndi mkondela iye, momwe ndi muyamikira iye. Mpweya wanga, kuwala kwanga. Zonse muzonse wanga mlengi wankulu anadzakala ulumuti wanga ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala. Kodi inu mukukweza manja anu tsopano kuti mulonjeze chikhulupiriro chanu mwa Mulungu. Malumbiriro anu kwa Mulungu. Kukhulupirika kwanu ndi kukhala woona kwa Mulungu. Mpingo onse. Ife tsopano Ambuye tikudzipereka tokha kwa inu kuti atha mdalitso uwu wa kuonetseredwa kwa kukhalapo kwanu. Kudziwa kuti Mulungu akuonetseredwabe muthupi lathu. Iye anadzakhala fumbi lathu. Iye anadzakhala thunthu lathu. Iye anadzidumphitsa yekha kuchoka kwa Mulungu kuti adzakhale munthu, kuti munthu adzathe kukhala mwa Iye. Ndipo ife tinakumvererani inu mmawa uno mmizimu yathu. Ife tikuona ntchito zanu ndi kuonetseredwa kwanu. Ife timakukondani inu. Ife tikudzipereka tokha mwatsopano kwa inu. Kuti tizikulemekezani inu, kuti tizikukondani inu. Ndikuti tizichita chilichonse chimene ife tikudziwa mmene tingachichitire, chimene chingakhale chokusangalatsani. Tizikhala mioyo imene ingakhale ngati a Khristu, imene singabweretse chitonzo, koma yokhala mdaliso mudzina lanu loyera lalikulu. Izi ife tikuchita Ambuye ngati ana anu mudzina la Yesu Khristu. Amen. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake, inu musanakhale pansi. Kodi inu munayamba mwamvererapo chinthu chokoma chotero, kukoma kwa mzimu woyera. Popanda aliyense kunena mawu, basi panokha kungodzuka kubwera kutsogolo. Ulemelero wa Mulungu, mukuona. Ine ndakhala ndikupemphera ndikuwerenga masiku awiri pa izi kupitilira kuposa pamenepo kuyambira la Mulungu lapitalo kapena lapita eya la Mulungu momwe kuti chizindikiro chapamwamba icho momwe Mulungu anati ine ndidzawapatsa iwo chizindikiro ine ndidzakhala munofu wawo ine ndidzakhala monga iwo iwo adzakhala monga ine. Iye anati, angelo anasuzumira, kapena anati, angelo ananena kwa abusa, yanganani mukholamo, inu muona chimene ine ndikutanthauza. Chizindikiro chimenecho, si chinali cha angelo oka, icho si chinangokhala cha abusa oka, icho ndi cha dziko, kuti lione ndikukhulupirira, kuti Mulungu amakhala mu mnofu. Ndipo kudzera mukupereka kwa thupi limenelo iye anayeretsa thupi lathu kuti iye akati kukhala mkati mwathu Mulungu mwa inu Kristu mwa inu taonani ine ndili ndi inu nthawi zonse ngakhale mpaka kumapeto a dziko musayiwale izi muzisunge izo mmitima mwanu ine ndalandira mphatso zina zopambana za Christmas, kamera yakanema ndi zinthu zina zambiri mifuti ndi zinthu zimene anthu amene amandikonda ine iwo amandipatsa ine mmene ine ndikuyamikirira zimenezo koma moyo wa muyaya chitsimikizo chodala choti Kristu akukhala mwa ife choti chidzalo chake tikukhala mkati mwathu zimatipangitsa ife kudzuka ndi kuchita mosiyana chifukwa inu pamene inu muchita zimenezo inu mumadzakhala wothawathawa kwa zinthu za mdziko inu mumadzakhala mwenda njira inu mumadzitenga nokha kuti ndi wakufa ku zinthu za mdziko ndipo wamoyo mumoyo watsopano tsopano inu ndi mlendo mudzikoli ndinu mlendo chifukwa inu mwanena momveka ndi machitidwe anu kuti ulipo mzinda woumanga wake ndiwoupanga ndi Mulungu mukuona ndipo inu simukusamalanso zinthu izi za mdziko koma ife ndi anthu opita kumwamba ndikufunafuna mzinda umenewo umene woumanga wake ndiwoupanga wa Mulungu ife ndi mbewu ya Abrahamu chifukwa ife takhulupirira pa Ambuye Yesu Khristu ndipo tafa ku zinthu za mdziko ndipo taukitsidwanso muchiukitsiro cha maonekedwe ake kuti tiziyenda monga Abrahamu ankachitira kufunafuna mzinda uli mkudza watenga mawu a Mulungu mwachitcha china chilichonse chosiyana kutchereza angelo pa khomo pathu monga Abrahamu anachitira antenga a Mulungu amene anabweretsa uthenga ndi nthawi bwanji kumadzinenera kuti sitikufunanso kalikonse ka mdziko ife ndikumufuna iye ndipo iye yekha iye ndi mpulumutsi wathu pamene inu muzipita kuchoka mchipinda chino mmawa uno mutengeni iye ndi inu musalole iwo kuchoke mukhale wokoma musolo yanu masiku onse a moyo wanu Mulungu akudalitseni inu tsopano pamene inu mukupita ku mipando yanu ndipo ana ali ndi mphatso zawo Mulungu akudalitseni inu kodi izi ndi zoti zipempheleredwe athandizireni iwo kufika kuno Mulungu tikhala tikupemphera Ambuye Mulungu mukhale wachifundo kwa mbale uyu muchotse mzimu woledzera mwa iye Ambuye mulole iye aledzere ndi vinyo watsopano wa Mulungu mu dzina la Yesu Khristu Amen. Kodi izi si zakumwamba tiangati akumvelera zimenezo izi basi koma chabe palibe amene akudziwa choti anene ine sindikudziwa kalikonse koti ndinene ndine basi ndine ine ndikusowa mawu ine sindikudziwa choti ndinene basi mzimu wake ungoyenderera mwaona icho ndi chiyani inu mukusanduka ana ankhosa ndipo nkhunda ili pano kuti ikutsogolereni inu ku chakudya cha ana ankhosa chakudya cha nkhosa ichi ndi chakudya cha nkhosa munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu mizimu yathu imakhala moyo pa iwo ine ndikuganiza tsopano ine ndili woti ndionane ndi mzanga wabwino a Tony Robinson ngati inu mungandidikirire pa chipindacho motalikirapo mpaka ine ndisinthe zovala zanga ndikubwera chifukwa ine ndili ndi thukuta mbale Neville azipitiliza msonkhano utsopano pa mphatso za ana Ambuye akudalitseni inu nthawi zonse muziyimba kutsika kuchokera ku ulemerero wake pamene inu muzichita zimenezo muzikumbukira chimene ife timakhulupirira mwa iye chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye Mulungu akudalitseni inu mbale Neville anandipempha ine ngati ndingabwererenso usiku uno kenanso kuti ndidzalalikire usiku uno kenanso ndimadana nazo zotenga msonkhano wake koma ine ndili kuno ndicho chimene ine ndadzera kuno chabwino ine ndibwereranso usiku uno Ambuye akalola ndidzayankhule pa msonkhano